natirde wuroto gon tawa kogol gom cingagol do ettaruji tati to rewɓe e surbaɓe sire den waɗanɓe woygu e ko deki goni nder kawtal indiragal haɗin kayi no golla neɗɗo mabɓe fuu duno he bawɗe mum ko watta haaju mum firto hanono mamata iidi arriɗo kawtal gal haaliri nokkure mabɓe de ni jowuro mabɓe kan hokki ɓede
gam worɓe en waɗini damol keeɗu aya min gi'i worɓe selki yaago mene min jehi min ƴami yeere hadda jonkorere gam hokka min yeedeɗne min ga'a damol keeɗum mo wattime matsala fuu wala min jaha min ga'a gollakinɗen to non no gonɗo gi'ani wala ko min aawa min aawi shu haako salati e yaalo e albasal ko min aawi ninno da yeerdenɗe
fedde indirade ONG rai kan waddani ɓe balla har ko darata diyam ko yarna demri maɓɓe hannden ni fedde de himɓe mum mbawa heƴorde ko'e mum'en gam wakkati fuu iɓe tawre ɓiɓɓe demri hanono woɓɓe maɓɓe haaliri ɗum
ko min jiɗi kañum en nokkata min ñaama min gakkama min jiɗi min beylol beltaari ni yiɗumi gam ndenno se mi adi jiyam yoy dowdaani am mi hami sonna amman joni mi nani belɗum fo mi anna noono jiyatami
kogol gol gollal mum yettore allah miɗen ñaama miɗen jara nder maggal faa min keɓa komin dis de duuɗi min keɓa komin
gada hanono ardiɗo fedde de haaliri ɗum o wi'i kan en no tawra saɗor maaji gonɗi no ɓuyta sembe keɓal mum'en
akwai mu da matsala
to min godi matsala gam min gala sembe fu ko hani kanjum in rara in hokka min koda nyamane no min keɓa ko min sodiri ara golle gam min gala ko min jarnirta jiyam e buryattije in goɗɗo wodi ni nder min kanjum min koyndirta min soda are ko min gollirta hani in rara matsala min gam min gala ara golle
ana ɗauka muna da wannan matsala
ko musala saɗor maji himɓe haɗin kai heɓo rewɓe e surbaɓe ɓeni no tittinkini ko watta ɓurna mum en moƴƴa ɓe keƴoro